got that damn music promotion.
Young Pizzo.
Son.
Young Pizzo.
Shut
up. Say it up to
man.
Nilibiza kufaita kupanga vitu easy nikila pali bonse kuchitila fizi so sisi ifu nika kusaluni sifienda musha pali kanibaluni niyoko sa life niyoko soke 1990 ufu nika wakosa so gosa denuka tifika manje manje leze mutoku uvasie bakambe ndiwa nsimbi wazi wana bonse so kukuyo pabako nela pampe po Young Pizzo beat to the Pizzo na shapula ina ngulo kuni Pizzo
Nekulomba when to isika Sara mangu mwina mamini mini
Crash.
This sounds great.
Got that music promotions.